yande joyne wittani min tay sappo e joyi ɗo enda studio kalangu gondo nan kettini nani habaruji e fulfulde kol jam woni moɗon min Soumana Amadou Dianganta o en puɗɗiran hawrinde noga e jeɗɗe ɓerɗe hooreɓe leydi Afrique kañum e leydi France fuɗɗama hande subaka to ene Bamako gallude lamorde leydi Mali. Sani Cheikh Karaw hoorejo lumoɓe galluñe men yo faaka saabu saria makko on ene egginama yarama yesso. Hande yewtere men no daara filla luumo kollol Ariane ko wonno waɗe illu alangal ɗo en galluñe men. hanno mbirnomi o ni hawrinde hono wonde no waɗa e dow filla ko darta hono fawata joni hande nde endam batu o enda fuɗɗama to enam Bamako onde hawrinde wonno ga e jeɗɗe ɓerɗe nde leyɗe fawata joni Afrique kañum e France ɗum ndu kondani wonana ko watto pelle jahale ko watto capanɗe nayyi kañum won ko yehi fottoy to endan oɗo batu mo Bamako du kondani ono waɗan balɗe ɗiɗi yimɓe ne jewde dow muɗum kaalaji ko haalte dow mu no daara filla ndenagu jonde jaam yaadu yesso e arzuku e kullantareji ko nandi e muɗum ɗum waddi ko fawarde jon du kondani har filla arzuku du konda ɓe kalon ɗum sanne hooreɓe leyɗe endan ko yehi to enel horejo leydi France François Hollande na hani nden e warto endan jango bandi min gontoeno radio tamani mbiteɗo Mahamadou Touré neldimin kabaruji ɗi min pirti ɗe ngal ami
hooreɓe leyɓe ɓe puɗɗi jippade nder Bamako hoorejo leydi France François Hollande jango asaɓe kan o doma o daroyta du gawo gam yidude e sogeji leydi France tawaɗi nder leydi Mali ɗi ministriɓe hawjiɓe habaru leyɗe mu'en yaade leyɗe yasin puɗɗi golle mum illu hande mawde nde ɗum du hawrinde nde fuɗɗirtana e haala ministre mo leydi Mali biteɗo François Abdoulaye Diop e Jean-Marc Ayrol ɓe kalana gollal dow filla kantol hawrinde nde ley Bamako dow kulle ɗiɗi dow filla potal e jam warta e durwidole ɓiɗɗa bonɗa ko yaade bittinol guineji boɗɗi nder leydi Afrique e faham dow filla yaadu yesso arzuku leydi ñalawma jango woni golle mawɗe ɗe gam gaɗa wakkati maɓɓitol hawrinde nden hooreɓe leyɗe ɓe ɓe gaɗo an narral hakkunde maɓɓe nder Bamako ɗon dow filla ndenagu e yaadu arzuku yesso hokkoɓe habaru du no noddoyto batte joɗa kaalen ɗum du hoorejo leydi Mali biteɗo Ibrahima Boubacar Keita kamɓe hoorejo leydi France biteɗo François Hollande ley hawrinde nogay e jeɗɗi nde leyɗe Afrique France wande Bamakonde
a gaccaka Oumar Hamma caggal majjo hawrinde ni noga e jeɗɗe ɓere yerno mbiruɗa on tanto enen Bamako no tawadu konɗa no wecco wongo du himɓe laatiɓe pelle leyɗe Afrique jingonoɓe suudu Baba jeeyi pottoy gam batte ka endu hollude rafi yardade muɗum e dow ko wonno waɗe ɗum endam leydi Niger ɗo ene himɓe mum jeeyi Issa Garba ɗo jeeya jingonoɓe suudu Baba noon o wi kamɓe ko waɗi koɓe gaɗi kamɓe dow hawrinde faaɓe kolla hawrinde to ɓe jarraki dow mu woni heɓa haala gokka nane ko wona haalaji hooreɓe leyɗe endam Moukhtaru Hamadou kañum kono ndemoytel fo o haalani ɗum
liyaji ko leyɗe men ɓaleɓe no handi ɓe accaneɗi no leydi France hawrata hooreɓe leyɗe men ɓaleɓe gam hokkugoɓe dabareje gon ko handa hande nde ƴewama duuɓi capanɗe joyni koɓe gon iɓɓe maro leyɗe men ɓaleɓe min gi ay fuu jehol yeeso keɓagol nder fi dabareji maɓɓe ɗi ɗum waɗi min gi handa ɓe gatta hooreɓe ɓe nder suudu ɓe maɓɓa iɓe gatta dabareji gon nder ko'e maɓɓe deni dabareji je lobbino ɓe gonɓe filo hooreɓe ɓen ɓe heɓiɓɓe leydi kamɓen handi gi'odira jooɗo jecco dow kulle jaaroji leydi yeeso e saɗara maagi tawaɗde leyɗen nde ƴeewama ɗuuɗal hooreɓe hawruɓe ton a tawan hooreɓe noon ngabbuɓe dow karal laamagal leydi mumen sembe sembe nder laabi guyka e ko nandi e mum ba hoorejo leydi France on hana ni wonno mariro leydi mum ni ɗum waɗi wattako ɓe gara iɓe bayla dabareji hooreɓe amin minen do min ñobba juuɗe minen
koko habaruji mbiyeteɗo Siddika Abba Diaɗo leydi Niger kandu konnan heeɓi daraja mawɗo mo hokkoɓe habaruji leyɗe Afrique joɗiɓe yasin ko duuɓinanɗe sappo e jeegom Siddika Abba o endan ni neɗɗo laatiɗo gonɗo no golloto ene paari gallude lamorde leydi France do inde hokkugol habaruji e windugol habaruji ɗin endan nden ene kadi no kuje kewɗe wonomo omo golla e dow filla majjum de ɗimo woni oɗo daraja kañum woni komin noddimo Rahilatou Soumana ƴantinimo o haalani ɗum
hano ko ndatta ɓiɓɓe leyɗe afrika golloɓe ley leyɗe yasini hoƴaɓe golle hano hitande muɓɓere ni ɗum du e bawal maɓɓe golle mohoƴama ɗonne do inde kokko habaru saabe cuɓaki kiɓe gaɗi nder majjum koko ƴami gam mi natay ley filotoɓe amma ɓe mbi e andal ɗal ngal kemmingal ilu duɓ2016 dow filla kokkol habaru ko ɓiɓɓe leyɗe afrika ɓe yasin miɗo andi e nokkure nde mi hoƴan ɗum du hunde tinnare e gollude no woɗiri nder golle iri ko am ɗum miɗo yetta du janguinɓe kan jande andal ɓe niger e bandiraɓe am ɓiɓɓe niger fuu ɓe gaddumi gollal ngal dow jonde lobbere nder jande andal ngal gaddumi ɗongal
o wono siddik abbanoni noni faware jondu konnani ɗo habaruji min keɓini hono ton enɗan faro leydi agades to enɗan hono farojo sogeleydi algérie jeyi pellowi himɓe kangankoɓe ɓiɓɓe leydi niger kañum e leydi nigéria wonnoɓe tewta kange e nder leydi algérie ndi enɗan saabu ɓe ƴaɓɓe ke kerol niger ɓe naati leydi algérie koto kilométre ji tati ton wonto kange on tawa ton sefa on tawa ɗum woɗɗodirade konnani e cibakar cibara katem wonno to kañum itte leydi niger to ene région mo agades himɓe enɗanni caggal ko felugol ngo walli habaruji min nani wi'a nigéria goto maayi nder muɗum noni fa handen saria mbiyeteɗo sani chekraw hoorejo farjo lumoɓe galle ñami ɗo enɗan saria kanno tawi waɗanoma e guinama yarama fa sappo e jeɗɗi lewru nden ɗum woni jonka en yaade a talata garowo nonni nedi konnani wonnano e dow filla ko darto nangol makko wanno ilunnoga e tati lewru décembre ko ƴaɓɓi ɗum min kaldi e farjon jingguno makko enɗan o halani min ɗum wonno ko carɗo enɗan holliɓe dow filla ko darto egguingol wakkati o
min coƴƴitake min garti wuuro juuju ndere fii kiite ɗen dey ɗum hantay sabi seedeɓe maɓɓe woni garay ɓe kolli wiide ɗum wawta taƴeede de hana ɓen ɗon garu non ɗum waɗi juuju mawɗo on wii min kokka ɗum wakkati fa sappo e jeɗɗi lewru dumo gonɗe nder han talata garowo nonni ngam ɓe nodda seede ɓen ɗum minen ɓe amin ɓe kay gari mo waɗa hanɓen sappo komin laasiɓe garɓe amma ni ɓe pantini min wiide de min gartiti de seede ɓe gari na ɓe garay no waɗi fuu kiite ɗe ni no taƴete
o wonno maitre mazet patrick latiɗo kañum on jiwdowo sani chekraw habibou garba woni ko waddi yewtere makko nde ɗo noni fa wara jondu konɗan jeɗɗi yahande jeetati lewru janvier parti ji gonɗi caggal laamu leydi niger hawrle hawrindere wiyeten mrn ndennene kaydi konɗan kamɓe ɓe gaɗi yaadu e hawrinde mawde dow inde tokkugol e yardagol e waddugol keerol bawɗe muɗumen fuu yaade e hoore leydi niger issuma hammadou ndenne région ji ɗi fuu waɗi batu hon non enɗan tawanani tila beeri ñande muɗum sigilaki batu o joni noon kamɓe di konɗa ɓe cigilake gam batte ɓe gaɗa batu o enɗan jagode enɗan ndene wonnoɓe tawa e sigil on enɗan saabu ɓe aadake ɓe kawra jam are sanne ñande suma ila goto e fawar joni horeɓe mrn ottila beeri
komin joɗɗini nder siri ɓurtaki amin ki min kawran himɓe 15 dow aadi momin kuuƴi ɗum waɗi min goni minen gaɗa sigilaaji ko ɓurtaki amin ki ɗum waɗi parti politikiiji gonɗi gaɗa laamugun fuu woni no hawra himɓe mum nder fi ɓurtaki amin ki ngam min gatta daane e himɓe leydi min gaɗa sawru worru 14 lewru dumo gonɗen nder de lamɗo jaɓi min gaɗan ɓurtaki momin giɗi région ŋiji ɗi fuu waɗi min kawra himɓe ɓurgo région ŋiji ɓurtiɗi gaɗa ɗito onon andiya minen godi sa'a mawɗo gam MNSD no gaɗa amin onon andi dow no MNSD wodiri sembe nder région mo
tilaberi
onno ñande soumayla nenene ka goto e hooreɓe mrn parti gonɗi caggal hoorejo leydi niger mo tilaberi wakkati mo Abdoulaye Mamoudou yewtiti e makko noon ni hono yerruɗo andurɗo ni eɗen mbawi joni wiide hono fawara jonidu konɗa har filla cellal ɗo no moƴƴine fa wooɗa nandi e noon saabu en jii ministre kawjiɗo filla ko darto cellal ɓalli waɗi hawride o hawri keerol himɓe laatiɓe golloɓe dow filla ko darto cellal gollonoɓe hono dow inde koye mu e ko nandi e muɗum docteur Ilias Mene Sara o holli o hoƴƴi du laawol o wi hono keerol hono ƴuude loctorol joƴƴinande do inde hoore muɗum nde tokka e laabi warde fa war joni to safari sonetena l' école to jangguete loctoraku hunde fof ko tokka e laawol ɓe darto dow darde ko watko tawi ɓe moyta ɗum ɗum waddi ko fawar joni ele hawrinde ñande muɗum mbiyete nua mouhamadou arzika hoorejo no enɗa kan har filla ko darto hono himɓe jiggano ɗo suudu baba o fotti e majju o wi laawol ministre hoƴugol e ngol hanigol yette
il faut tout
no handi kulle joɗɗinaɗi ɗi gollide. Watta ko neɗɗo fitta cuuɗi to nyawtete gonɗi dow jonde ko'e mum'en, joomum wala fu andal dow mum, hokkaka dow laawol pittol majji. De joomum wari himɓe ne, watta ko loktoroɓe gala andal ɓe gatti e dow loktoroji ɗen ɗon. De himɓe gari fa nyawtew ni, ɓe bara himɓe na. Ɗum waɗi laabi joɗɗinaɗi ɗi no haani gollide ngam hisingo ɓiɓɓe leydi. Hana ɓe kula gite ɓiɓɓe luumoɓe gon fittuɓe cuuɗi to nyawtete ngam tefol ceede. Ɓe gi'a ɓe jukkatako ɓe, na ngam ɓe gi'a nokkuje gon ko fitta to safaregi sonnete ɗen ɗon ɗo gala fu andal dow safaregi ɗi. Ɓe ƴewtintako dow majji, himɓe non ɓe gala andal dow majji. No haani himɓe fu fonne gaɗɗo gacce jukke.
Haro fijoji pirto ɓallidi konnan jango woni ko fawarjo letol baal manngol ngol leydi Afrique mbiyetengol CAN fuɗɗete ton endani leydi Gabon. Ɗum du konnan ni yan hanto joyi lewru février dartoon du endan. Lawol majjum waddi ko fawarjo habaru o endani en kawri ɗum Oumar Hamad firti e Fulfulde.
Leydi bi hanuno lettol baal ngol waɗo dey Allah e rafi ndenagu ko tawa ɗon ɗum egginama. Jonɗo Gabon woni ko ɗum watta lettol baal ngol wattana le gure Gabon nayi: Libreville, Franceville, Port Gentil e Oyem. Leyɗe sappo e jeegon kam woni ko fottota: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte e Ghana, Guinée Bissau e Mali, Maroc, Uganda, République démocratique mo Congo, Sénégal, Togo, Tunisie, Zimbabwe e Gabon. Le leydi ndi di lettol baal ngol watta keɗɗo jaltoyi fuu no heɓan yahado inde leyɗe Afrika piiɗe baal gaɗoje riici ɗe duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Hikka du woni duuɓi capanɗe jeegon ko lettol baal ngol no waɗe.
A gaccaka Oumar Hamma, caggal majum ene andina on ni jaago nde enɗa e fuɗɗan gollal ngal enɗan ni hono fedde latoɓe baal leydi Gabon laati kay woni ko jaɓɓi hoɓɓe ɓe enɗan kañum e fedde latoɓe baal leydi Guinée Bissau woni ko fottoyto. Ɗum du konnan Lasar yandenayi woni ko ɗum fuɗɗoto e ley fawarjon nokkur latoɓe baal to ete Stade de l'Amitié to enɗan Libreville.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
juuɗe altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e Fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi, hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi, keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
No wontiri luumo beefi kollol ko wonno waɗe inditirangol Ariane kañum du konna ombitama illum alal ngal endan. Nenene kadi konnan ɗo wonɗo ɗum watti ko wiyete paaleede 29 juillet le galle ñemey. Nenene kadi luumo ngo endan ni balɗe tattini endan ko ego waɗa ka non woni sonnoɓe e sodoɓe fu no jiya luumo ngo no fewi sanne. Bandimi Habibou Garba kandu yeydaro wiɗu nani yewtere nde o waddanimi.
No min tawa nder luumo kollal wiyetengo foire Ariane laatingo no waɗa tendeje laso ko won le suudu palais de sport ndun. Nder tendeje ɗen ne tawa sonnoɓe tappiije e jooɗorɗe mawɗe biyeteɗe salon, kamɓe kulle ko ñamdu defirte. Nder duuɓi bittiɗi ɗi nimɓe ɓuri warde diina ko luumo hikka ngo duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Mettorgal manngal non min tawdi e luumoɓe ɓe min kawri hemun nder nokku ngu.
Itane hikka miɗo wawa wiide luumo gon no fewi gam himɓeje woni no woytoro e rafi ceede. Min gaɗi balɗe ɗo soño fu woni wala himɓe no gara no kayko ɓe codata. Ko himɓe ɓuri yiggo kan woni kaddule, amma ɓe bawta soodi ɗi say ko ñamte tan. To fi en he luga en he gaari kamɓe cotta kando seɗɗa seɗɗa ni ɓe gonɓe cooda.
Ley waroɓe no ndaara luumo ngol to mumen gineji ɗin no caadi kettine nana Aissa.
Wallahi foire on wooɗi dey are maɓɓe kan caadi ceede wala ɗiɗi caadi. Tappigon mi yaasi no sonne ujunaji sappo e ɗiɗɗiɗi to maɓɓe dow kamɓe ndu ɗum sonnata kena ujunaji woranje e jeego. Ayi ɗum caadake ne min bawta ɗum caadake sanne.
To waroɓe no sooda ɓe say ñande luumo kollol ngol hantata ko ɓe ngara ɓe cooda gineji nden commerce ɓen keɓta canna gineji ɗin no falɗiri.
Dow ɗum woni ko habaruji e Fulfulde tili hannde faale hewtine jokka altinere tonanto habaruji e Fulfulde ndan studio kalango keɗɗi jam are wadduɓe balla mu e mi hoora wiyete on assalamu aleykum mbaale hen to jam waali.